gudoomiyaha degmada Baydhabo ee duqa magaalada Cabdulla Cali Watiin oo soo kumid ah mas'uuliyiin dhiniga socdaal noqto iyo ka seedana deegaanka uu diinay gobolka Bay si uu kuur galana nolol meelaysay ku jarta iyo onan la hadalay markii meelo diiran bulshada iyo maamulka deegaankaasi ya gudoomiye Cabdulla Cali Watiin oo soo kumadalay arrimaha deegaanka uu diinay iyo waliba uu soo sheegay in deegaankaas uu sameeyo horumarna dhiniga badan sida walbarashada dhismiyalka wadooyinka nabadda iyo dhaqaaqa ganacsi meelaysay uu soo ku dareera taasi uu soo tilmaaminayaa sababta isku tashii bulshada gudoomiye Cabdulla Cali Watiin waliba bulshada iyo maamulka deegaankaasi ka baaqay in uu si lama jibaaran dadaaladii uu ka eedan horumarinta bulshada si loo fududeeyo adeegyada mar walba muhiimka ah bulshada deegaankaasi isla markaana ay u helana
guriyaan laamiga afka hor oo dhan ma hayna baraakooy may buuhayaa yahayn kabaadi walaalka baad annaga nimayn kooyna guriyaan jo badan shiid iyo meereys la kuweeli haddana annaga nimay buuha guriyaal ugu weyn amaay buu masaaid ka banku weyn oo shubaho la ka dhisaw iyo suuq oo suuq weyn may booyan kooyni haddana may buu isbeddel kale may buu maalin maalin kadib may booyaa yala ka aragay dabaan sunay buuha dadkii hore sheegan barsoor hayo sheegi madii oo degmooyinka la qiimeeyay buu waxyaabo may buu la qiimeeyay may buu haya jiran oo kamidii may buu population ka shacabka degmada meelaysay ku nool iyo in ay biilad caafimaad walbarasho la ta adeegyada bulshada may buu haya yamay buu dhimaastirinta iyo in deegaanka si may buu anshuur may raaysa gali karto hoob degmada lagu magacaabay may buu anshuur yahay gali karto dowladda hoos markaas may leeyahay salaamada caawi dabaan shuruudaga may buu amaa minsana boo kibba si tumay raayse shuruud buumay buuha ayu
deegaanka uu diinay gobolka Bay iyo waliba uu hoos ku way degmada Baydhabo xarunta gobolka Bay dhowrkiisan la dhaafni waliba uu soo sameeyay horumar dhinii badan ee inkastoo wali wajahayeen caqabado badan oo markaasii haysta shacabka iyo maamulka deegaankaasi uu diinlaa